Mamuka digmada prabe kabrakashabella o hose yeluberi yatumunga guru orlanka talegali that kabraka yalke dakanga diga nadasa. Han said you owe your dismissals kukala ding mamulke yokurbujokta kujeda braba. Guryal kung ola de jidona that kabraka yalke es yediga ankanagata. Han said you akubaraka inga diga nido hosko yan digmada braba. Gureda abara alada iyo xaalada kala isbiirsadeen ee deegaanada ku barakiyeena gudoomiye xadigmada Baraba Umar Abdullahi Maxamed ayaa sheegay in tumunga gura la wareegina qorshadan uu saahay in la deersii doona tumunga gura oo la dhiso doona dadka baraka ayalkay ka dhaqan Baraba usan aqmahadnaga jaliyada Baraba ee guruhu dhistay isla markaana ka baaqay in la dhameystira
dalad wati aan guri halkan lagu dhisay oo 10 guri aha oo guri ay ugu deeqeen jaliida Seattle Washington dalka Mareykanka jaliida Soomaaliyeed ku sugan haddana 12kii labaad aan dhisnay waxaan soo gaartay tokada hore 5200 5200 kale aan soo gaartay qaybti labaad lagu dhisay balanqaadkan waxa uu ahaa markii uu horeeyay in 30 guri la dhisaayo marka insha Allah ta'ala walaalayaal 30kii waxa ka dhiman 10kii aad ka sugeena insha Allah company aan wali noo dhisaayo real estate ayaa wali gacanta ku haya hoosha nimankaas ayaan maartay insha Allah ta'ala ayaan sida ugu horeeyay markii hore baqaatay qandaraaska ayaan dhisaayo way nal joogan marka waxa la leenahay 10kii saddexaad ayaan idin ka sugeena hadoo Ilaahay yiraado insha Allah ta'ala 10kii hore waad dhisteen kii labaad aad dhisteen kii saddexaad aad dhisteen aan sugeyna kadibna waliba rajo kale oo badan ayaan idin ka qabnaa way idin rajaynayaan dadka barakaayaasha walaalihiina guri la'aanta ee hooy la'aanta sadogtiin roobkii ayaan ugu soo aadan bisha maar 3 dhamaato waxa bilaabo doon roobkii abril marka waxa rajaynayna insha Allah taala inaa inta ka soo badisaan